the mathic.
Dada na Kazimia akaka binti katam tam akaka shori nitaka chumbia yani kanabidi kako bam bam laini laini akinishika uroto uroto hanipi vya baini anipa vitu vya moto vya moto.
My body, my soul.
She touching my heart.